Mr. Sam, Gospel Music.
Banach.
Gendenani, Gendenani, Atari kweye senzi lukirewani. Gendenani, Atari kweye senzi. Gendenani, Atari kweye senzi lukirewani. Gendewani, Atari kweye senzi. Nandi bate wanze, Yesu singate waja. Nandi bate wanze, Yesu singate wanyamba. Agabo bulamu, Yesa watali bulamu. Agabe subi, Yesa watali subi. Akomyawo, enyama kumagumba. Yoya akomyawo, enyama kumagumba. Onkubida balabe bange, enjegero zikutude. Enzijo zigude, ebirunjo bimpade. Gendenani, atari kwe Yesu. Senzi lukirewani, gendenani, atari kwe Yesu. Gendenani, atari kwe Yesu. Senzi lukirewani, gendewani, atari kwe Yesu. Bingibye nalinde sibako, na yenga wa, enone noneri. Na yenga wa, asobola mu byonna, Yesu wafe, asobola mu byonna. Ebirala byonna byali byannemwa ebirala byonna kati nina esuubi mpadde akaseko nayimba ntya ne sitenda empologoma nayimba ntya ne sitenda empologoma ya Yuda yiye wuluguma ewuluguma ewuluguma gende nani atali kwe Yesu senzi lukirewani Gende nani atari kwe Yesu. Senzi lukirewani gendewani atari kwe Yesu. Ebirala byonna nze tolina kyongamba leka nve mu ebyo kutalatala ngende n'oyo Yesu. Yesu yeddala. Yesu yetala, Yesu webulamu, Yesu yebyonna, Yesu yetala, Yesu yetala, Yesu webulamu, Yesu yebyonna, genda noyo Yesu, genda noyo Yesu, gende nani. Gendenani atari kwe Yesu. Senzi lukirewani gendenani atari kwe Yesu. Gendenani atari kwe Yesu. Senzi lukirewani gendewani atari kwe Yesu.